wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa in yar u jirtay inay mamnuucdo applicationka baraha bulshada ee TikTok kadib markii aqalka wakiilada ee Kongareeska Maraykanka uu meel mariyey hindise sharciyeed ku baaqaya in shirkadda Baydance oo ahta TikTok iska leh ay applicationka ka iibiso shirkad Maraykana, amaba laga joojin doono in applicationkaasi uu gudaha Maraykanka ka shaqeeyo. Haddaba maxaa sal u ah cabsida dowladda Maraykanka ee applicationkan? Maxay maamulka TikTok kaga jawaabeen? Muddo intayn leeg ayayse qaadan kartaa haddii sharciga Kongareesku meel maro in applicationkan la joojiyo? Intaynaan su'aalahaas ka jawaabin, bal aynu horta eegno taariikhda aasaaska TikTok iyo guusha uu xilliga gaaban ku gaaray. Waa kan Badar Jimcaale oo maadada computer science-ka ka dhiga jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
TikTok waxa iskale company la yiraahdo Baydance. Baydance-na company internet-ka ka shaqeeya buu ahaa. Markii adigu 2014-kii waxay iibsadeen company ka oo yar oo isaguna TikTok-ka users badan lahaa oo music ka shaqeyn jiray. Marka hadaba ayay isku biireen oo company-ga merger-ka markii sameeyeen ba waxay noqdeen in company uu noqdo oo Baydance-ku oo users badana soo galaan. Waxaana uu aada isticmaalkiisu sii batay 2017-kii ilaa iyo xilligii coronaha oo dad badan ay aada u isticmaaleen maadaama dad badan ay shaqooyinka ka maqnaayeen gurigooda joogeen. Marka halkaas uu ka fida u noqday maantana ilaa adigu dad lagu qiyaaso in ka badan 1 billion macaamiil uu leeyahay.
Waan garta. Marka bal dowladda Maraykanka iyo waxay isku haystaan haddaad faahfaahintaadan siisto.
Dowladda Maraykanka iyo TikTok inta badan waxay isku hayaan waa competition-ka guud ee tartanka u dhexeeya waxa weeye xasilka ku haysta tartanka u dhexeeya Maraykan iyo Shiinaha. Kabinigan TikTok waxaa laga leeyahay dalka Shiina. Marka Maraykanka hadda waxaa badhowey Pew Research ay sameeyeen, kabinigan leera Pew Research uu sameeyey wuxuu sheegay in dadka Maraykanka ee da'doodu u dhexayso 17 ilaa 34 inay 60% ay isticmaaleen. Marka data badan oo lagu qiyaasayo 70 million oo macmiil oo datadiiba ayaa ka beriga TikTok ayaa. Marka dowladda Maraykanku waxay ka shakisan tahay in datada information ay hayaan in dowladda Chinuhu access u yeelanayso isticmaali doonto. Waxaana inta badan lagu eedeeyaa TikTok inuu ururiyo information ka badan social media-da kale ay ururiso. Marka Maraykanku walaac u qabaa waxa weeye in mid dhaqaale oo ah in kombaniyadii kale Maraykanka la tartamayo, talabaadna in datadan ay gacanta Shiinaha geliso. Marka labada walaacba Maraykanku ka waa.
Waan gartay. Siyaasiin ay ka mid tahay gabadhii la tartamaysay madaxweyne Trump, madaxweyne hore Maraykanka Trump, haddana murashax xisbiga jamhuuriga Nikki Haley maray khudbad jeedinaysa, waxay tiri wuxuu maydhayaa maskaxda dhalinyarada Maraykanka, brainwash buu ku sameynayaa. Marka dhinaca freedom of information amaba in dadka Maraykanka ay ogaadaan wax ka socda Maraykanka dibadiisa, dadka qaar baa ku doodayay arrintaasi kaalin muuqata
way ku yeelan karaysaa. Laakiin in badan waxa lagu yeedhayaa TikTok in bahashan waxaa la yiraahdaa algorithm-ka uu isticmaalayo inay yihiin algorithm ka sarreeya oo ka horeeya kuwa kale isticmaalaya social media-da kale. Marka Nikki Haley markii probably ka hadlaysa arrintaa waxay rafran gareynaysay algorithm-ka isticmaalaan oo more specific u ah. Marka tanta ka weyn waxa weeye maaha information-ka damaanta meel walba laga heli karaya internet-ka front. Laakiin datada Maraykanka iyo inaan de Maraykanku u protect garanayo kambaniyadiisa kale ee social media-da, waayo hadda sida ogtahayba TikTok uu ka horeeya Instagram iyo Twitter, wuxuu kusii dhow yahay YouTube inuu gaadho. Waxaan la aaminsan yahay sida rate-ka hadduu kusii socdo inuu YouTube kana dhaafi doono isticmaalkiisa oo eventually uu noqon doono isagu platform-ka qura la isticmaalo. Marka datada iyo information-ka uu ururinayo ee leh maaragtay magacyada iyo location-ada iyo meelaha, waa waxa dhow la isku isticmaali karayo, dowladuhu isku isticmaali karayaan. Marka walaacu halkaas ku salaysan yahay labada dhinac uu leeyahay, taa dhaqaalaha iyo tan competition-ka ah inay kambaniyada kale Maraykanka uu la tartamayo.
waan gartay kambanigu muxuu ka yiri eedahan ay dawladda Mareykanka u jeedinayso
kambanigu waxay eedaha weydiideen waxay leeyihiin anaga dawladda China nama kontrolsho xitaa waxay sameeyeen information code ee dadka Mareykanka 170 milyan dadka Mareykanka ay isticmaalayaan waxay xagga Mareykanka u soo rareen oo kambani Mareykanka oo kale yahay Oracle ay heshiis la galeen oo la maareeyay cloud infrastructure marka kambanigaas hadda information ka ayay leeyihiin waxaanu information ka ku hayna Mareykanka gudaha iyo Singapore oo Mareykanku aan xasaasiyad ka qabin laakiin arrimahaasi Mareykanka ma qancin waxaan aaminsan yihiin information ka TikTok uu urunayay in dawladda China xilli kasta u baahato ay heli karayso oo shuruucda dawladda China ay dalka ka jiraay u sahlayaan inay maareeyay ay information ka gacanta ku dhigaan marka waatan baarlamaanka uu sharci baaskareeyay aqalka hoose oo waliba aqlabiyad 320 konton xildhibaan u codeeyeen in kambaniga TikTok lagu khasbo in kambani Mareykanka laga iibiyo oo marka hadda biilkaasina sharcigaasina kolaha sare ee senatka ayuu ku maqan yahay sidoo kale madaxweynuhu Biden wuxuu sheegay inuu haddii senatka uu soo maro inuu sii doono
waan gartay marka ugu dambeyn haddiiba ay dhacdo inuu isku raaco kongreesku goorma ayaa go'aanka ugu dambeeya laga qaadanayaa kambaniyan
weli process dheer bay maraysaayo senatka markuu tago kulay dad badan oo waxa jira senatoraal qudhood oo maaragtay kasoo horjeeda marka weli waqti badan baa ka hadhay laakiin haddii uu senatkana soo maro madaxweynuhu nasiixo uu sharcis noqdo waxa dhacaysa marka waxa la siinayaa oo sharci ku qoran lix bilood gudahood inuu TikTok uu iibiyo oo kambani kaloo Mareykanka ka iibiyo marka taasina ma sahlano oo TikTok markay iibinayaan waa inay fasax ka soo qaataan dawladda China dawladda China una sii sheegtay ma siin doonta fasax inay iibiyaan marka wax badan oo waxa jira weli harsan oo prosesska loo marayo kambaniga
degeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.